Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi n'abanyibucya. Ubu ni Samuel n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rikomeje kubifuriza umunsi mukuru wa Noheli n'imiryango yanyu hamwe n'inshuti zanyu. Kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mwese Noheli nziza. Uyu munsi ijwi rya Amerika rirabagezaho intashyo zanyu z'iminsi mikuru, Noheli no gusoza umwaka. Abateguriye programu yibanda cyane ku muziki, indirimbo zijyanye n'umunsi wa Noheli.
Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
Noheli nziza ku nshuti z'ijwi rya Amerika. Ku batwumvira mu Burundi, mbaho umwanya mutashye inshuti zanyu n'abavandimwe.
Jewe nitwa Misago Penina, mbaye Bukeye, ikomine ni Kibago. Nabandifurije Noheli nziza, ndayize Erasto, Misago Penina, Erahayi, Niyukushima, Isaka, Obedi, Rahayi Rodi, Niyukushima. Nabandifurije Noheli nziza. Nabandifurije n'umuzeha he ura databukwe, na nyene afunge Noheli nziza. Nganyuma nabandifurije uraha papa yamvyaye yitwa Bahumwasi, nabandifurije amahoro y'Imana. Noheli nziza.
Jewe nitwa Egiderezo Chimana. Kabansanzwe ndi umushoferi w'imoto. Jewe nsanzwe mba mu mabantu. Komene mabanda. Muga amavuka yanje ni komine Kayuguru. Ni nta yamakamba. Nifuza kwifuriza abagenzi banje bine wacu ba mutare Noheli nziza. Hamba nabagenzi basanzwe dukundanye bose bo muri komine mabanda. Nari ndayifuruje Noheli nziza. Hanyuma ndetse nabaririnzi bo mu rusengero w'ahantu bitwa Inyemirwa muri komine Kayuguru. Nari ndabifuruje Noheli nziza. Ndetse n'umujyango wanje uri muri komine Kayuguru nyene. Mukingo ndabifurije Noheli nziza. Bise nabamenyesha makuru baje kuduha kino kiganyiro, tubifurije Noheli nziza.
Je nitwa Ndowimana Deo, abasanzwe ndo mu motare, abavuka muri komine Makamba, abankore akazi muri komine Kayogoro. Nifurije Noheli nziza wa motare bose muri komine Kayogoro, nabo muri komine Makamba. Nabo dusaba turi kumwe ngahe kibago bose, ndabifurije Noheli nziza n'abantu bose banze. Noheli nziza kuri bose.
Je nitwa Nehori Mberegadi, abasanzwe nkorera akazi kubo motare muri komine Kibago. Hanyuma nkaba nipfuriza Noheli nziza abamotare bose bo muri komine Kibago ndetse bo mu ntara ya Makamba bose. Hanyuma nkaba nipfuriza Noheli nziza mu munanje ari muri Afrika y'Epfo yitwa Nimpagaritse Gustave. Hanyuma nkaba nipfuriza Noheli nziza muramwanje yitwa Sira ari muri Zambia. Hanyuma nkaba nipfuriza Noheli nziza n'abagenzi banje bose banze.
Jewe nitwa Niyongabo, mba muri komine ya Kibago, umusozi wa Murambi, zone Heye, nifurije Noheli nziza papa wanje ari ku muyange wa Nyanzarake yitwa Bashingwa Gabriel, na muri munanje ndayisaba ari ku muyange wa Nyanzarake nyene. Hanyuma nifurije abagenzi babo bose bari yo baramwanje Kabura n'abandi bagenzi banje bose, hariho n'umubyaranje yitwa Jeremy, ndamwifurije Noheli nziza.
Nitwa Nduwimana Eric, abandika kuri Seminari Makamba Class Normale
ya kane aba nifurije mu Noel nziza papa na mama basikare ndacasaba veneranda nabo tuvuka na bose Emmanuel Senove na mushikanje ni aba ntaje n'abanyeshuri twigana bose harimo basikare Ndikumana akabamu na Viola twicarana akabamu n'abarimu bose banyigisha aba ndabipfurije Noel nziza n'umwaka mushasha
Dani twatangimana Berit aba niga mu mwaka w'umunani kuri nyaburumba makamba kati aba ntahije abavyeyi banje aba ntahije nabo tuvukana aba ntahije n'abanyeshuri bose twigana ndabifuriza n'ibibazo vyitse aba ndabivurije n'umunsi mukuru wa Noel mwitse ama nkaba ntahije umusheri wanje akora kuri bank enter bank makamba ya nawe shimye kuvuga hari hose acayimenya
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi muri programu yihariye ya Noheli.
Amahoro neza barundi barundi kazi, banyarwanda banyarwanda kazi. Ni Frederic Munikije abifurije umunsi mukuru mwiza wa Noheli.
Bamwe mu batwandikiye bifuriza Noheli nziza abavandimwe n'inshuti barimo Celestin Mpagaritswe n'Imana uri I Kigali aravuga ko asuhuza abantu be bose ababanye ahantu hatandukanye abo biganye muri APAPEDUC Bungwe ES Kagogo Kiye abarimo bamwigishije abo bakoranye muri Groupe Scolaire Miyove Groupe Scolaire Rumuri na Groupe Scolaire Rurenge ngo bakomere bose cyane kandi umwaka wa 2015 uzababere uw'umusaruro utubutse guhoraho azabasohoze inama zabo zose undi nawe wanditse yifuza gusuhuza inshuti n'abavandimwe no kubifuriza Noheli nziza ni Dushimiye Umuremyi Richard arasuhuza famiye ye hituye I Kigali mama we Alfred Christian Ormari Patrick nyirakuru na famiye yose hari Crema mama batatu oncle we uri muri Afrika y'Epfo na famiye ye bose harabashuhuje abifuriza kandi Noheli nziza Nyuma yaka karirimbo noneho twumve izindi ntashyo.
Urakoze nitwa umugabekazi Alexandrine nkaba nyine ntuye mu kagari ka Rwigerero umurenge wa Mushishiro akarere ni Muhanga nkaba nyine ndimo gukora ku muhanda kugira ngo mbone imibereho tukaba dukora kuvera mu gitondo kugeza saa 10. Kaba ndimo ndifuriza nyine cyaka kwifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza kubana twigana ku ishuri ryisumbuye rya Mukingi, harimo wowe nanjye Magnifique, hakabamo Clementine, hakabamo Pamela, Nadine ugiri wawo ndetse n'abandi bana twigana bose. Kaba nsuhuza abavandimwe banjye bari hirya no hino mu gihugu, bifuriza Noheli nziza ndetse n'abakozi turi kumwe hano, nkabifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza izababere nziza cyane, umwaka muhire uzabarye ntuzabarye. Murakoze.
Okay, wowe witwa nde?
Nanjye nitwa Mukanyandwi Marigoreti, nkaba ntumvuka mu kagari ka Rwasare, umurenge wa Mushishiro, karere ka Muhanga. Nkaba nifuriza abavandimwe banjye turi kumwe n'ababyeyi banjye na bene wacu bose batuye mu murenge wa Muhanga mu mujyi wa Gitarama Noheli nziza.
Murakoze. Nitwa Imbabazi Marie. Nkaba mbere na mbere nifurije abantu dukorana hano, nkanifuriza umuntu nkunda cyane Noheli nziza witwa Olivier Nshakubuntu.
Okay. Oyo twa wavuze.
Murakoze. Bakaba banyituye Imana Impaye Jean Damascene. Nkaba nifuriza abavandimwe banjye batuye mu Ruhango barimo Dieri n'umudamu we Sylvia, ntibagiwe na bakuru banjye bari mu Ruhango na mukuru wanjye wundi utuye hano Imbuye na mushiki wanjye, bose batuye Imbuye. Nkaba nifuriza n'ababyeyi banjye umunsi mwiza na Noheli nziza.
Umva ba boss, muraho neza. Turi kwifurizanya Noheli nziza kuri Radio Ijwi rya Amerika. Witwa nde?
So murakoze. Nitwa Dukundi Neza Samuel, tubankomoka mu kagari ka Matyazo, umurenge wa Mushishiro. Mbere na mbere ndasuhuza abavukanyi banjye n'ababyeyi banjye, naho dufite icyo dupfana, cyane cyane mukuru wanjye uba mu mujyi City, Isaac Xavier Savera Arine Beyari na Beni na se na nyina. Murakoze. Nawe muzagire Noheli nziza.
Okay. Murakoze. Wowe nubwo utari serious.
Nitwa Mwiseneza Francina, nganifuriza musaza wanjye w'i Kigali, nifuriza na mushiki na mukuru wanjye, nifuriza na murumuna wanjye na mama na anko munsi mukuru wa Noheli uzabahe uzababera amata n'ubuki.
Turi kwifurizanya Noheli nziza kuri Radio Ijwi rya Amerika. Wowe witwa nde?
Ndayisaba Donatien, ndaturuka muri Rugendabare, Ntara y'Amajyepfo, Karere ka Muhanga. Nkaba nifuriza umugore wanjye n'umwana Noheli nziza, n'umukecuru n'umuryango wanjye wose. Murakoze.
Njyewe nitwa Mukanda Yisenga Florida, Rukano mu kagari ka Matyazo, umudugudu wa Gatabo. Ndifuriza Noheli abantu bose b'abanyarwanda, umunyarwanda uwo ari we wese, ndamwifuriza Noheli nziza. Cyane cyane n'umugabo wanjye n'abana twabyaranye.
Witwa nde?
Nitwa Kubwimana Thomas. Ndifuriza mama Noheli nziza n'abandi bana b'imuhira ndetse n'abanyeshuri twigana bose.
Noheli nziza, habu turi kumwe ubu murumva Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Kuri mikoro muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Nyuma yako karirimbo Lingala ya Yesu, dukomeze twumva izindi ntashyo z'abakurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika.
Don't get confused. Ni le grand president Pitson president yake.
Imekuwa muda sasa baba sija kuimbia Lingala baba. Nimekuwa nikijishulisha na marege na maraga. My blues zikafanya mimi nkalala. Sasa nimeamoka baba na imba Lingala. Waliniambia Lingala poa nifunge mshipi juu ya tumbo. Na nitue Lingala eti beti Lingala weza moke. Wakani ambia Lingala poa nionge katikati ya wimbo eti.
Naongea sina kitu ya kusema.
Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa kagitatu
Lingala ya Yesu wangu,
hizi wananifurahisha sana.
Sio lazima utabaki la pahali ndio msanii usikike. Sio lazima magari ya kifahari ndio video ishike. Yeah. Sio lazima ujue Kilingala ndio Kongo ufike. Naomba dansa, nguo zimewa banda. Yo banda.
Ambia Didier Kimani tunakuja Kinshasa. Naletwa na orchestre demo pao kasika. Ninakuja na legramu mi karumwani pizza.
Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa kagitatu ukipewa kagitatu
kweli Lingala sana. Hii mambo si ngumu. Tukipewa kagitaa tunakatika. Ah. Asante sana watu wa Lubumbashi. Maombi yenu ilifika. Mimi na mwenye yake tulishinda. Coupe de musique le crevier. Leta bongo kona kupeba na bana. Aliita kijana Abu na Aizo wakaloketo loketo loketo
Maya kwa kalirimbo Lingala ya Yesu. Dukomeze twumva izindi ntasho zabakurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika.
Amasaha yanjye ni muhera kanazi ndi Kigali ndi umunyeshuri niga muri Université Urbaine de Uburezi. Aba nshaka kwifuriza Noheli nziza umuryango wanjye uri Gisenyi, papa Andestal, mama Nyarugero Marigarita, murumuna wanjye Kwizera, bashiki banjye bose, babanjye inshuti zanjye twiganye kuri Ecole des Sciences de Musanze, abo twiganye bose muri Esa Gisenyi, muri Gerutse Skolere Gusasana, cyane cyane inshuti yanjye yiga muri KHI yitwa Hakizimana Ferez na Habimana Semahundo Tarisisi, n'inshuti yanjye yindi ni Gisenyi yitwa Akira Witonje, izwe n'Imana Thomas n'abandi bose twakoranye kuri Koyegu Koreji Erike Bebutaka. Yifuriza kuzagira umwaka mushya muhire wa 2015.
Urakoze.
Murakoze. Nanjye amazina yanjye kwa Haseka nandi uri Bloridi, nanjye ndani Kigali muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi. Nanjye nkaba nagira ngo nishukize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2015. Ababyeyi banjye bari imuhura, abavandimwe banjye nabo bari imuhura, by'umwihariko mukuru wanjye abana bakize Rando bari n'umuryango we, mushiki wanjye ufite izina rya Shantari nawe ari Imatimba, na mushiki wanjye nawe uri imuhura. Nagira ngo nifurize iminsi mikuru myiza nanone abanyeshuri bose twigana umwaka wa gatatu hano muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi, n'abandi banyeshuri siganye muri kwasadi y'igituza bari mu mpande zose zitandukanye, by'umwihariko nkasuhuza Harimana Jean Claude Nizima Ramporo na kuhuza Chaka Arfon na kuhuza Afande Kapitini Ngana Arimino Gestara na kuhuza na wandi wose wanzi wajile ibihikiza mazamba
Ego
Halo
Ego ndakumva
Arimona Chankulode Ijamulikie Ndesha kuhifeza na wendiza Mujangu wandike jisenyi Umyari kumukuru wande witkwa Nyaniza jamariji yane Nandi mukuru wande witkwa Nandi mukuru wande ano n'abantu bose twiganye muri kitiziga cyo ya kabiri ku gisenyi n'aho ni cyuzanye twigana muri kiye zirimo uri brodi imatanazi imo uje mara Jean Paul n'abandi bantu tuna gyare mara Jean Paul
je muve iga muri kisi
yifuriza Noheli nziza abanyeshuri bose bize mu Gahozo Shalom, by'umwihariko promotion yitwa Urumuri Grade. Ndifuriza Noheli nziza umusore bita Fabien wiga muri KIS. Ndifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya abanyeshuri twigana kwa kabiri hano muri KIS. Ndifuriza Noheli nziza umuryango ubarizwa Icyangugu, harimo Ndagijimana Auguste, Kiza Daniel no mama bita mama Keria. Ndifuriza Noheli nziza mushiki wanjye utuye Muhanga bita Saver. Ndifuriza Noheli nziza abantu twigeye muri ekole secondaire Jogafon. Ndifuriza Noheli nziza abantu bose baba bari kunyumva muri aka kanya, n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose, Noheli nziza. Murakoze.
Murakoze nawe.
Nitwa Munyamundu Cyprien, niga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi. Noheli nziza abanyeshuri twiganye muri Noheli nziza abanyeshuri twigana muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi. Murakoze.
Nawe urakoze.
Nitwa Sebo Eugene, abambare ubundi mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Kayonza. Agataho ndasuza abana b'inshuti yanjye bose twigana, twatiri muri departement ijyanye n'ubutetsi. Yasuza n'ababyeyi banjye bari mu karere ka Nyamasheke, harimo Zabakiroto Jeanne na Kantarama Konse, n'abandi bantu twakoranye i Kigali Rwanda Yose, harimo Minani Pascal, harimo Nkundwa na Filemo, n'abandi bose twiganye tukiga Toriyeri umwaka w'2011 muri PCM muri Ecole Secondaire de Gafunzo mu karere ka Nyamasheke. Murakoze.
Urakoze nawe.
Izina ryanjye nitwa Niyonzima Alfred, ntuye mu karere ka Kirehe, ndi umunyeshuri muri kaminuza ya Kibungo Inateke. Ndashaka kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abantu bakurikira: umubyeyi wanjye witwa Nizeyimana Venansia, ntuye mu karere ka Kirehe. Nifuriza abanyeshuri twigana muri kaminuza ya Kibungo muri defo ya gatatu, cyane cyane harimo Mukango Gasarabisha, harimo Fose, harimo n'abandi tubana muri groupe yanjye ya cumi mbere ya chef wa groupe na sepe wacu Charlesi. Nongera nkasuhuza cyangwa nanone nifuriza mushiki wanjye witwa Nyansabimana Helena uba mu gihugu cya Uganda. Nifuriza mwaka mushya 2025 na Noheli nziza data wacu utuye Kampala n'umuryango we. Nifuriza n'abandi bantu bose banyumva, cyane cyane harimo uwitwa Rizindira Imana utuye mu karere ka Kirehe, ubwo bita Fidele utuye mu karere ka Kirehe, mwarimu wanyigishije bita Gasura Mark anyigisha Itwari muri Lycee de Rusumo mu karere ka Kirehe. Nongera nkasuhuza nifuriza mwaka 2015 umudireteri wanjye bita Ruhinda James mu karere ka Rwamagana, aho nize Roncome. Nanone nkasuhuza nifuriza umwarimu wambaye hafi bita Mbonigaba Jean Bodina, nawe ubarizwa mu gihugu cya Uganda uyu munsi. Nongera nkasuhuza uwo bita Gasana Victor wari Prefet de Vetide, nawe mu karere ka Rwamagana. Nongera nkasuhuza n'abanyeshuri bose bo kuri poromosiyo ya Beni Riwiti twiganye mu karere ka Rwamagana, Ecole Secondaire Muhazi.
Nitwa Ngirimana Bayize, nkaba nifuriza umwaka mushya Ntuzibyayo, nkaba nifuriza umwaka mushya Kazamara Nde Auguste, nkaba nifuriza umwaka mushya abana twiganye muri Sederi Sumo Demir Bisi, nkaba nifuriza umwaka mushya abanzi bose, abo bose ndabaye mu bikizi mwaka mushya wa 2025, abo ni bose bazabera amasaha.
Nshuti zacu, ibiganiro byacu by'uyu munsi nahabihagarariye. Mwumvaga Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mwese aho muri hose, mukomeze kugira ibihe byiza bya Noheli, kandi umwaka tugiye gutangira muzawugiremo ubuzima bwiza, amahoro n'amahirwe. Tuzongera rero ejo mu gitondo saa 11:30 nk'uko bisanzwe, aho tubararikiye indi programu yihariye y'intashyo zanyu n'umuziki wa Noheli. Mugire umunsi mwiza.
This program has come to you from the Voice of America.